ndiza nifuna ubona ulavi wami ondiza ndiza ndiza nifuna ubona ulavi wami shona malanga sho shona malanga sho nifuna upase duse kwako shona malanga sho shona malanga sho nifuna upase duse kwako ndiza 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 ungithathe ungibeke ungithathe ungibeke ndiza 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 ungithathe ungibeke ungithathe ungibeke Sina ya safari nani ni fuma shulima kisa tuse kwako Sina ya safari nani ni fuma shulima kisa tuse kwako Nani mwote ya safari nani ni fuma shulima kisa tuse kwako Nani mwote ya safari nani ni fuma shulima Se tu sei papo Si me